Uprise music, baby.
Flaga got the recipe.
Kwanza na fura. Nitaimba na kucheza. Na kucheza. Washa mishuma. Weka keki juu ya meza. Ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa. Aki mwana mkwete, aja na dumu la maji na sije akakumwagia. Ana kapicha kako nitaka post, posto kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajitoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday,
happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Sinyogi pombe leo talewa, ni wape shombe walochelewa. Zikini panda monde nitapepewa. Pembe la ngombe au malewa. Ila usifoge kusema asante baba na mama. Mulu kupuza ukakua, nakupa na keki kwa wema. Kulinde baba nitaka post, posto kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday. Taka posta.